never fear intimidation from no evil. Me way way to Wani Linda, through the rugged road where we Wani Linda. Me way way unito apali ni nashida. Never fear intimidation from no evil. Nelly your life utapata na na. Negativity and heartbreak oh na na na. They calling you a failure atana now. Ni mola tu akona pomso atana now. Sipo unapokwenda na maovu kwa wingi walikutenda. Very soon you're about to realize that every victory is in the Most High. Ni wewe tu Wani Linda, through the rugged road wewe Wani Linda. Ni wewe unitoa bali nina shida. Never fear intimidation from no evil.
We've been high on this love, but you know you're my number one, yeah. You are the apple of my eye. You make me feel so fine. You light a fire in my life. Take it back, baby, one more time. Let's bring back the groove. Remember how we were so fresh, so new, back when we first met in at school. Remember how we felt so alive. I'd say, hurry boy, come to my room. Hurry boy, come to my room. It's my turn to exercise the exile rule. I'd say, hurry boy, come to my room. Hurry boy, come to my room. It's my turn to exercise the exile. Got me chasing all my roommates, can't you see? Radani safi, baby, kamu hivi. Lenga hiyo daro kamsa hivi. Opportunity you to cheesy. Roundy hizi batishi. Radani safi, baby, kamu hivi. Lenga hiyo daro kamsa hivi. Opportunity you to cheesy. Roundy hizi batishi. Hurry boy, come to my room. It's my turn to exercise the exile rule. I'd say, hurry boy, come to my room. Hurry boy, come to my room. It's my turn to exercise the exile rule.
Follow at DJ I Kenya.
Oh mama tetema, tipo tipo tetema. Oh mama tetema, aya tende tetema. Oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, nipe migandisho ya roti. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika pochi. Katoto kamenoga, oh mama. Nakapandizi za Bukoba, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga. Tetema, oh mama tetema. Aya twende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Aya twende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya twende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Tetema, yani kama vile generator. Tetema, kama mwizi kakupiga geta. Tetema, mwendo wa kutunga kukupeta. Tetema, shogoloza, kufachali kama mende. Maria Rosa, poza, tungili mepoza. Twende ni kupige, You make my mind go kolo, kolo, kolo. Ukinuna tumie toro, toro. Esa ni peza digi digi, washa. Miuno ya kiki kiki, washa. Funga kibindo mkwichi kwichi, washa. Kunyongi zigi zigi. Aya twende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya twende tetema, oh mama tetema.
jump down. Welcome to Kenya, this is where we are free. Welcome to Kenya, don't you just love how we live in here. Welcome to Kenya, yes I. Welcome to Kenya, yeah, jump on corner. Kenya tukopoa, tuko salama. Tembea Kenya, Masai Mara. And our different cultures, they bring us together. We are one under the sun, where the nightlight never stops. Karibu Kenya, Karibu Kenya. Welcome to Kenya, this is my jam town. Welcome to Kenya, this is where we are free. Welcome to Kenya, don't you just love how we live in here. Welcome to Kenya, oh yes I, welcome to Kenya.
Kama mzuka ime kupanda kwanzi ya leo ni ite daddy. And when I hit that spot, baby call me honey. Asali ntatiririsha, utaipata kwa ndani. Vitendo nadhibitisha, mambo yangu sifanyi gizani. Usaki unipe alama za chui chui, tabia za kiofisi misitambui. Napenda ukifunga kwa bui bui. Oh my baby girl. Usaki unipe alama za chui chui, tabia za kiofisi misitambui. Napenda ukifunga kwa bui bui.
Nikiwa na yeye ni kubaya, wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah, we on fire. Niki wana yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanakwaya. Bad girl, she's on fire.
Unaumiza roho, kifuwa ni kijideke. Get out of your eyes, one push a roll. Oh, me more. Uva eki top, audela na pendeza. Now come natural, much, much love. Oh, me more. Yeah, like you, yeah, like you. Uwezi pata dunia ni araijua upendo.
Every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Tell me what you want to do to me. Tell me what you want to do to me. Cause every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Oh baby, come slow. And if you want to shame over, I kiss you when you get a nigga pick a show. Would you anger see your licking dog? Oh yeah. Oh baby, come slow. Nataka nikuondeshe muhogo. Akisha tunde kwenye keja nikapige show. Ujue enga siyo ligi ndogo. Oh baby, dance for me yo yo. Oh shawty, dance for me mami yo. Oh baby, dance for me yo yo. Oh shawty, dance for me mami yo. Oh baby, dance for me yo yo. Oh shawty, dance for me mami yo. Oh baby, dance for me yo yo. Oh shawty, dance for me mami yo. I like the way you smile, baby. I wanna take you home with me. I wanna go to downtown with you. I wanna buy your new car. Girl, this an African lover. Girl, this an African lover. And I'm in love with an African girl. In love with an African girl. I wanna get you high on African lover. High on African lover. Hey, I'm in love with an African girl. In love with an African girl. Oh yeah, yeah, yeah. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shawty, dance for me, mami yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shawty, dance for me, mami yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shawty, dance for me, mami yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shawty, dance for me.
Waka waka stylo, waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono. Waka waka silo, waka waka silo, what a wicked silo. Ukivunja bega peperusha na mkono.
Wena kuna moshi kuna jambo, select the sound it ni msunde kando. Ni mchanga nyarambo kanambo, resusciting ting tonight. Leo niko waka hadi sunrise. Watoto fine, fine body fine. Hongesa tempo kiyo no panga. Already upon the scene before you realize. It's a wicked day. Usicheze na fire tena wiki day. Arrowboy like fire. Every day tunajenga empire. Empire na siya ma vampire.
Waka waka stylo. Waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono. Waka waka stylo. Waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha.
To us, it's karaoke night. Oh, we can tend tonight to be party night. And if we feel so blessed, we can catch a flight. Or we can chill in bed, we do bring the fight. You see, you like how my body rotate. Kata kwako when I feel correlate. Nahisi umenishikia ya kamote. Nahisi umenishikia ya kamote.
Baby, boom, any murder. Hata other guys don't matter. Baby, boom, any murder. Hata other guys don't matter. Sugar, sugar, oh I need some sugar. Sugar, sugar, come and give me sugar,
baby.
ina baki tu ni smoke ya dash na ina blow. Choking my core, feeling the thrill deep down in my core. I keep it real, don't know why figures keep on knocking my door. Or do you wanna miss now? Let me switch on a hardcore.
These streets we bande, give them another ghetto anger. Stim stim we bande, give them another ghetto anger. These streets we bande, give them another ghetto anger. Stim stim we bande, give them another ghetto anger.
Hey, hey, hey. Acha nitoe mawazo, take my choice.
It's true, and I feel the same way. I can't deny. Baby, you need to hold it. I will die for you. I swear, we'll sit in shrine. And I want them to know,
hey, you're the one I love,
oh. One and only,
hey, you're the one I want,
oh. I want them to know,
hey,
you're the one I love,
oh. Hey, you're the one I want, oh.
I saw one baby white, oh yeah, one baby.
I can rock it, one of every
drop it down, baby.
Take your love and affection.
Show me what to see.
Sometimes we don't pay attention to the little things that matter.
Little things, you know.
And it's not that complicated. Yeah. Never really takes much to make things better.
Where she
wants? All she wants is a little more affection. The love is not in question. Pay a little more attention. You don't mean the world.
Make your love and affection arrest her. Text her, don't you ever press her. Bless her and don't you ever stress her. Because
yeah,
the love she give me, I'm at me. Tell me woman never sad me. Even when me tell her baby you got me. It is nothing I've been got.
All she wants is a little more affection.
What is that?
Wazee wa kupima oili, squeeze nyama tunafunga kwenye foili.
Yamoto,
kareka mchezo hakano baili. Mana kwenye baridi kana nipaga mi.
Kajoto,
chapo mwendo, waga manyanga. Pesa ya Simba leo na bet kwa Yanga. Kisanga, majanga, vita ya bunduki weuna kujana
na upanga. Na utamu watobo ni kutoboa, mashine isage na kukoboa. Kisu cha kukata dodo ni shakinoa, mana sito maliza kwa kudonoa. Slow down, punguza pupa. Huyu mpe yule snitch tunamluka. Rasta bange, chaga duka. Saya taki kulinda, squeeze ya nataka kusuka.
Chika kumbere, chika kumbere, chika kumbere.
Bere kwa mbere. Bere kwa mbere. Bere kwa mbere. Bere kwa mbere.
Dip and wine it, dip and wine it, dip and wine it, dip and wine it.
Akachini, chini, tumbukia. Akachini, chini, katikia. Akachini, chini, tumbukia. Akachini, chini.
Nataka ucheze na mimi. If you no be down, piga chini ni. I'ma bend down, put that thing on me. Let me do the dirty wine, I'ma nini ni. I'm in a Kenya, Uganda,
dip and wine it.
Tanzania, Rwanda,
dip and wine it.
Congo, Nigeria,
dip and wine it.
Up to Jamaica,
dip
it all the way to London. Watch out me dip and wine it. Hands in the air if you like it. Watch out me dip and wine it, yeah. See me pretty face and like it. Watch out me dip and wine it. Hands in the air if you like it. Move and wave if you don't like it, yeah. Dip, dip, dip and wine it, dip, dip, dip and wine it, dip, dip, dip and wine it, dip, dip, dip and wine it.
Chini, chini, rumbo kia. Paka chini, chini, katikia. Paka chini, chini, rumbo kia.
Chini, chini,
rumbo kia. Mtani wa kia flick.
yako unanimaliza mtani kila siku naleta shida ngozi laini rangi meshika macho nazo zinanchizisha nikikuona jamu inachemka nisipokuona pia inachemka usiende mbali wewe ni wangu mtoto geti kali karibu kwangu mwili yako nipenda hivyo nywele zako nazipenda hivyo mapua kubwa naipenda hivyo haga pia naipenda hivyo mwambia kizungu acha kabisa sijaribu kuplit utatisha niko na wewe bampa tu bampa kinacha kichangu itaenda
zigi zigi zaga you're my African woman zigi zigi zaga you're my African woman zigi zigi zaga I'm in love sitorudi nyuma Ziggy ziggy zaga, baby go gaga. Nishike kidogo tena na swaga. Baby go gaga, nipe kwa mpigo vile na itaga. Kila siku kwa tu holiday, toka Monday to Monday. Unataka peremende, nitakupa na ndende. Napenda yo style yako, na uzuri wako. Ndani uko moto moto, unanijaza joto. Shuka chini chini mina penda Oh mina penda let me be your defender Ziggy ziggy zaga Make me your defender
Ziggy ziggy zaga
Make me your defender
Ziggy ziggy zaga
You're my African woman Ziggy ziggy zaga You're my African woman Ziggy ziggy zaga I'm in love sitorudi nyuma
Niko barabara Narudi home I really miss you Baby Aliko nina magandi Nimebeba do I'm gonna spoil you My first lady Ungependa tukalenge leo ama kesho Oh mama Ama nipike nyumbani Ama nipike nyumbani Yale mabembe tuongeze kileo ama basho Oh mama Nyama nikupe chumbani Nyama nikupe chumbani Hey, benzi wangu Ungefungua bongo langu Ujione kwa mawazo yangu Asilimia niwe Yani moyo wangu Unavodunda puta Kinyozi naota matuta Siko minaweka makucha mie Nisikize moyo wangu Moyo wangu Napenda kukupenda wewe
Moyo wangu
Sikiza moyo wangu
Moyo wangu
Unapenda kukupenda wewe
Moyo wangu
Penda wewe
Ndoni slide kwenye DM Mata nkipiga miss Nipe chance nirudie Juma ninja hapa nje Wana try kutwanga Alafu kunje once Kama noti ya makanga Sina kingpin money Au misuli za King Kong Na king papi Uneza ilamba ka ping pong Big deals Taki back and forth Ka ping pong Queen hani na kudai Simple Jilegeze Si lazima whiskey jo Niko kwa njeve Neza nita Eskimo Niko na wewe Mami si ni ghost because Chokuna venye Umete mfisi jo Na I never seen anything like this before Yule lita ni boss lady kumbe See ho and I'm a five Kamu does a 64 I'm hella nasty Neza nita beastie boy
Uskize moyo
Moyo wangu
Uskize moyo
Moyo wangu
Moyo wangu
When you roll, when you roll baby You walk is a water, need some Take you slow, take it slow baby Najua kunyembo washa kusoma Wendo moja tu sukari Tukiwa wawili gizani Wendo moja tu sukari Tukiwa wawili gizani Lubuda yamenifika maji yapo kwa shingo Furugu mechi kama ngoma mdundiko Sioni noma nikikwanga tabingo Funga kibindo Oh baby Kuna kulala Kesha notamu wa banana All night tukipambana Wendo unaniezaga Baby Kuna kulala Kesha notamu wa banana
tendele mbele kwa mbele ngoma nogere again again again
ooh yeah I hear your body calling now and I boy I wanna give you something
amida sasa ndo umefika kiuno yondo sister anjo nikupe kadhalika
yeah.
Usiku waniita
I like the way you lick your lips touching me with your fingertips. Your goodie foodie ni tamu avocado ndani ya kachumbari.
Utamwa banana all night to keep on banana when una niezaga baby hakuna kulala kesha utamwa banana all night to keep on banana mimi una kwezaga.
Don't touch my ego, I say. Don't touch my ego, I'm clean. Don't Kwa moto kwa kila sehemu wanapagawa mpaka wanajipa
pressure.
Nasifiwa kwa mabenz na marange wanapagawa mpaka wanajipa
pressure.
Kwa moto kwa kila sehemu wanapagawa mpaka wanajipa. Adekaburu kwa Mandela, Rudy kwa Bibi Kinondoni, Ambalulu kunjadera, mwanangu Gigi simuoni. Aje
Ainama,
mama
Ainuka,
baby show them
Ainama.
So shepu, hivi nikimuona tabani, hivi si huda wa kwetu, ama ni muteji na gani. Baby girl your body killer, mwendo kama katapila, migu ya bombe takila. She the boss my mind, bamutu bakongo kabila, madongo lunyamila. And she so sweet vanilla. She the boss my mind. Oh, oh, nobody sexy like my baby. Tena mwepesa kioko bedi. Adekaburu kwa Mandela, Rudy kwa Bibi Kinondoni, Ambalulu kunjadera, mwanangu Gigi simuoni. Aje
Ainama,
mama
Ainuka,
baby show them
Ainama.
Toto nyaupoli, anavimacho mlegezo gololi. Katika game, funga tu goli. Hatumali zagi mchezo kai goli. Kilima, kilima, baby kilima. Kisima, kisima, aingia kisima. Azame mpaka chini. Yani katoto kachafu kama bata. Na mina kafanya nafu na kalamu zende kwa wanjala. Doni masha kitasa kwenye bunyeri. Mwambie Simba kacharara, anataka mzambwanda kwa bukujeru. Aje
Ainama,
mama
Ainuka,
baby show them
Ainama.
Shika
moto,
nishe ulivofunzwa
Ainama.
Go down baby
Ainuka,
give it to them baby
Ainama.
Shika
moto,
ruksa kutunza. Nasifiwa kwa mabenz na marange, wanapagawa mpaka wanajipa. Ketwa moto kwa kila sehemu, wanapagawa mpaka wanajipa. Nasifiwa kwa mabenz na marange, wanapagawa mpaka wanajipa. Katie mavisho nitashembile, maboy wao mina wapa pressure.